sounds.
Ooh.
It's Cash on the mix.
Cheti, teri retazi. Tiefika te kampa. Nigani za first time na kuona. Mutima unanuza wa mubeza wazoona. Was crashing on you shaleri ya natino. Kukwebe chishinka na likweta katina. Kutsela kwa madezi chikondi chari hai. Narifiro kushansha ina ikantilai. Ngana ikana pisha monje gai kushe. Toku chefieri ya sharafi alifye beta. Was just wasting my time nefi ya kuibova. But I thank you God wa chishinka ala sova. Kwa tibufi ya walafu na walikula. Kukupa ndefu waya pisha mona tukula. Meshini yandi kukupa, ndekulomba magweni wishupa. Mulatila ba umenisemu, bati pulizi neshaba kosemu. Gani fiumu ni faster ni furious. Nipano ndi London ndi serious. Bali webo ntashafye baya wepa mweo. Wandi gero mpenda niwe. Oh, nikukonda gero mpenda niwe. I love you and I need you. Nikukonda gero mpenda niwe. I love you and I need you. Nikukonda gero mpenda niwe. Truth be told ala kutari tuafuma. Wamutu barile mogu leta maluma. Bati bari dabwa malafu tatu yuma. We keep moving tatu fwayo wiyanu. Nariku fwila I love you my baby. Uke mfala wepo tule ye baby. Kamu kuloza nde kufwaya mupepa. Iliri wana mad you making me happy. All I need in my life is you. Whenever I see you I smile like a fool. You mean a lot to me my boo. Ichikondi ni babiro of course we are two. Meshini yandi kukupa. Nde kulomba magweni wishupa. Mulatila ba umenisemu. Bati pulizi neshaba kosemu. Ngani fiumu ni faster ni furious. Nipano ndi landa ndi serious. Bali webo ntashafye baya wepa mweo. Wandi gero mpenda niwe. Oh, nikukonda gero mpenda niwe. I love you and I need you. Nikukonda gero mpenda niwe. Oh, nikukonda gero mpenda niwe. I love you and I need you. Nikukonda gero mpenda niwe. Tuambile kwa tituleti ya game. Wanichinja mutima ndefu ya fesane. Olo mutila wa umenisemu. But tene taipinga leta koshemu. Nariku sange no mbanseke. Kukuti walikuwa tolo no amateko. Alafunga butari ya ipipa findeko. Leka malafu wapano mbanjimbeko. Being with you everything is weo. Nariku lava nifela cheweo. Fwaya pabondu uke pushekeo. If you're having is a crime okay bantu alefeseo. Meshini yandi kukupa. Nde kulomba magweni wishupa. Mulatila ba umenisemu. Bati pulizi neshaba kosemu. Ngani fiumu ni faster ni furious. Nipano ndi landa ndi serious. Bari webo ntashafye baya wepa mweo. Wandi gero mpenda niwe.
Meshini yandi kukupa. Nde kulomba
JT
Love Me Production.
Teni Retazi.
It's music.
I'll be so I see ya.
No noise.
Hakan Nabambi Nabambi Chiso Chi JP.
It's one DJ Cash on the bomb blast beat one time again. Ya don't know. Serious. Ya
I'm a KO. Nareronshalande.com. Gwenefe. Gwenefe. Amakeo munchende, tiele kakonomba pa.